na 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 na.
Ebizibu bingi ebitusumbuwa mu myaka gyaffe gye kivubuka, bwe bobiwona osaana mwebaze mukadde oyo nga yategana. Egye emyaka gye gitini gimenya kuba olowooza gukira buli omu, bakadde baabo ne bakugambako obalaba na bule tobawuliriza. Laba nze nkaaba kati n'egisa binakolanga mu myaka egy'obuto byali bya kitebyo kati nakula. Tata ne mama munsonyiwe, omuzadde gwe mmanyi, ye Katonda wange bambi ku nseno sandibaddewo. Singa teyankuza omuzadde w'amaanyi misana na kiro, amenyekera ffe tufune ku ssanyu. Tata ne mama abankuza, nibawera kibakadde bangabo abandabirira nze. Endwadde ne zinyuma matumbi mama tunula ne bucyanga tafunye na tulo. Bona bano negomba notomanya nti bakadde bangabo bategana. Nze mbewo mwemanyi, ye Katonda wange bambi ku nseno sandibaddewo. Singa teyankuza omuzadde w'amaanyi misana na kiro, amenyekera ffe tufune ku ssanyu. Mama, nakupenda sana. Bambi, tata, nakukunda chane. Weweka, weweka, omurungi mama. Weweka, weweka, omurungi tata. Oli murungi asinga yombalungi, oli chapeye kisingo endo. Kansabe omutonza bankumire, ye Katonda wange bambi ku nseno sandibaddewo. Singa teyankuza omuzadde w'amaanyi misana na kiro, amenyekera ffe tufune ku ssanyu. Katonda wange bambi ku nseno sandibaddewo. Singa teyankuza omuzadde w'amaanyi misana na kiro, amenyekera ffe tufune ku ssanyu.